tubikore n'amanyi nape tuwereza amanyi tubikore n'amanyi mukama tuwereza amanyi tubikore n'amanyi jangu tuwereza amanyi tubikore n'amanyi moyo tuwereza amanyi tubikore n'amanyi tata tuwereza amanyi tubikore n'amanyi lero tuwereza amanyi tubikore n'amanyi cyangwa tuwereza amanyi tubikore n'amanyi tuwereza amanyi tubikore n'amanyi tuwereza amanyi tubikore n'amanyi cyangwa tuwereza amanyi tubikore n'amanyi moyo tuwereza amanyi tubikore n'amanyi mukama tuwereza amanyi tubikore n'amanyi olwalero tuwereza amanyi tubikore n'amanyi jangu tuwereza amanyi tubikore n'amanyi jangu jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu jangu eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu jangu eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu moyo jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu mukama jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu mukama jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu moyo jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu moyo jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go oh jangu mukama jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu moyo jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go oh jangu mukama jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go eh jangu mukama jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu imoyo jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu moyo jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu mukama jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go oh jangu mukama jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu moyo jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu mukama jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go jangu jangu jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go oh jangu jangwa eno jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go oh jangu jangu jangwa imoyo mutukirivu n'amanyi go oh Janggu, janggu, jangwai moyong betukir bu namanya go. Janggu, janggu, ayo moyong. Jangwai moyong betukir bu namanya go. Janggu, ukama janggu. Jangwai moyong betukir bu namanya go. Janggu.
Remember where you got it from. www.djericom.com.
Sobola, Yesu, Sobola, Elai, Zabiona.
sobora yesa sobora era isa byonda asobora 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 yesa byonda asobora era isa 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 byonda yesa asobora era isa byonda asobora yesa asobora era isa byonda asobora yesa asobora era isa byonda asobora yesa asobora era isa byonda gamulungi gamulungi mukama gamulungi oyo abamulungi ekiseera kyonna gamulungi mulungi mukama gamulungi oyo abamulungi ekiseera kyonna gamulungi gamulungi mukama gamulungi oyo abamulungi ekiseera kyonna gamulungi gamulungi mukama gamulungi oyo abamulungi ekiseera kyonna 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 mutendereze ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna kirangirire abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna mwatule katondawo abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna muyimuse mu byonna muwetende eryamaanyi mulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna kyatule kyatule muwetende eryamaanyi vaamu ettendo woolyawo vaamu ettendo katonda waffe mulungi katonda wo mulungi abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna abamulungi ekiseera kyonna vaamu ettendo tumutende yesu waffe tumutende yesu waffe muwetende eryamaanyi awo mu nyumba yo
mudukalyo wona woli etendo lyo lisirise ebikuliranye etendo lyo lizibe ebikuliranye emimwa etendo lyo lizibe ebirwadde emimwa etendo lyo etendo lyo liliwa agende yesu wafe mutende yesu wafe tendereza mukama n'amaani vaamu ebigambo mwatule yesu wafe tumutende yesu wafe tumutende yesu wafe tumutende yesu wafe etendo lyo liggulewo eggulu likume ekire likonkone ku nnamulondo otuuke lireete enjawulo lireete enjawulo mu bintu byo by'okola lireete enjawulo mu makaago ettendo ery'amaanyi amakomera gayugume ensozi zinyenyezebwe ebitasoboka bisoboke ebibadde byagaana mu bulamu bwo bisoboka yimusa ettendo tende yesu wafe tumutende 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 yesu wafe vaamu ettendo lyotovangamu ng'oli mu maka